sometimes you make my head a bun. Sula umumoyo, cause kipenda ru. Mina kupenda mwenzio, usini ushero. Ujana wangu baby, takula nawe. Uzee wangu lo, takafuna nawe. Harufu mzuri, tunukie wote, yeah. Mashallah.
Veramente
sito kwa cha uende.